Sandra Sammy, you're going to get better. What's under the letter? Who's going to say she did? Sandra Sammy, you're going to get better. What's under the letter? Who's going to say she did? Mina kala ngaqhina ukuzo ngimomo kutisa Yazi kala ngaqhina ukuzo ngimomo kutisa Umina sangqina ngokuza bengqome dolobheni Sengqina ngokuza bengqome edolobheni mangqobe kahle Sengqina ngokuza bengqome edolobheni ubuhle bami Uboyibheka ingozi ziyakushiya ezinqumeni Uboyibheka ingozi ziyakushiya ezinqumeni Kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngibatha kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngibatha kahle bayangisaba wena abanye Ubo ngibatha kahle bayangisaba wena abanye
Yes, in the name of the Father, I say,